nyuzuye, nubu nyuzuye, nubu nyuzuye. Hagaze mu gicucu cy'umusaraba wawe, none ndibutse induru nyinshi z'abavaga kukubamba hagati y'isi n'ijuru. Iyo mu kabande kagorobota bumvikana urusaku rwinshi rw'abantu, bamwe bumiwe bati uriya ninde ubasha gukiza uwamugiriye nabi? Yo n'uwamuteye icumu nawe aratangara ati koko uyu nguyu yari umwana w'Imana. Nanjye ndabyemeza kufite ubuzima, muri wowe harimo ubuzima. Nubu nyuzuye uri indirimbo yanjye, nubu nyuzuye uri ibyishimo byanjye. Kandi ntituzandaburira muri ubutayu kuko watubikiye manu yahishwe. Icyo ni icyizere tugufitiye Yesu we uri indirimbo yanjye. Nubu nyuzuye, nubu nyuzuye, nubu nyuzuye.